were okwu ụtọ nke na-aba n'isi gwa ndị hụrụ n'anya na ịhụka ha n'anya site na igotere ha ihe onyinye nke sitere na ọlaobi .com maọbụ n'emume valentine o maọbụ n'ekeresimesi o ụbọchị ndị nne ụbọchị ndị nna maọbụgodi n'ụbọchị ncheta ọmụmụ ọlaobi .com nwere ọtụtụ ihe onyinye bụ ịgba nke ị nwere ike iji gosipụta onye ahụ ịhụrụ n'anya na ịhụka ya n'anya site na ịsụrụ ya asụsụ nke ịhụnanya. Ọla ndị anyị nwere na ọlaobi .com nwere ọtụtụ abụ ụtọ nke eji asụsụ igbo dee ya na aha ụtọ igbo nke ya na ha na-eso abịakọ ọnụ nke bụ na onye ọbụla i nyere ya bụ ihe onyinye ga-ama n'ezie na ịhụka ya n'anya ma hụbiga ya n'anya oke. E nwere narị kwuru narị ọtụtụ ihe onyinye na ọtụtụ abụ ụtọ nke ị nwere ike isi na ya họrọ nke ga-adịghị obi mma ma dịkwa onye bụ onye oge mma n'obi. Anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla nwere iri ụtọ, anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla maara ka esi ekwu okwu ụtọ, mana nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla nwere ike isite na www.olaobi.com gwa onye ọhụrụ n'anya na ọhụka ya n'anya n'ụzọ ga-eme ka onye ahụ na-enwe obi aṅụrị. Kedu ihe ị ga-eme ugbu a? Were ọsọ were ije gaba na www.olaobi.com taa ka ị gwa onye ahụ ị hụrụ n'anya na ọ bụ ọdịghị n'obi site na igotere ya ihe onyinye nke sitere na ọlaobi.
ụmụibe ekele m unu, a sị nka mma buru unu n'ukwu. O nwere ihe nna eme oge amapụtara m sbọl m sị ka m rọshi ya. Ma anyị gwabụ ndị ndozi ọdịnala n'Igbo, anyị na-ekene n'eke na afọ na-eke na nkwọ. Anyị isi udo dịrị ụdị gwabụ unu n'ụmụibe. E nwere egwu mgbe anyị pere mpe, egwu ndị Ghana, onye Ghana tiri egwu ahụ si ọ bloody foolish what we don't know, life is all what we see, so be war and so be careful, consult situation, so be war. Onye Ghana kụrụ egwu ahụ mgbe anyị pere mpe, ọ sị gị bloody foolish what we don't know, life is all what we see. Okay, if life is what you see and you don't study what you see, nna ebe ka ị na-eje. Ọkwa ihe m na-agwa ụnụ ihe ahụ maka mmadụ ga complain na Afrika adịrọ mma bi ebe nnọkwa, ị hụrụ aka ka mma asọ ya n'anya. Mgbe ị na nna gị, nne gị na-amụ nwa, nna gị ese gị mmụọ, extract mmụọ from this body when you gave a birth, nna gị kpọrọ ya mmụọ, ọ kpọrọ ya mmadụ. Ọ kpọrọ nwa mmụọ, ọ sị ị na-amụ nwa mmụọ nwa, ọ sị gị na mmụọ, extract the mmụọ from the body, na the mmụọ is being tied down in this body. So ihe m chọrọ ịgwa ụnụ bụ na ị nweghị ike ịgụgide Bible ghọta ihe dị n'ime ya, never, because bloody foolish what we don't know, life is all what we see. So if you are not guided through those letters in the Bible from A to Z, mana ị gaghị aghọta nwunye. Be honest. Ị nwere ike ịghọta nwunye? Is impossible, absolutely impossible. Not even pastor, not even priest. Because from the heart priest we are, from the shed priest we are, all of them are symbols. Most of these priests in Africa are already none of them. Pastor, kedu ihe bụ aka ọrụ pastor? Kedu ihe bụ aka pastor? What is your work? Ị na-agụ Bible. Bible what? Reading Bible, what is in the Bible you are reading? You don't know. You go to theology school. So, all na you are not like a university. If you go to university, you go there, then we teach you elemental science. Nke eji arụ ọrụ na company. It's the same thing in theology school. Theology is just to teach you how to brainwash people into your own nonsense in ego. You got that? So, all that I will go, all na you go na William Shakespeare, the three winches, go Macbeth. Then you go na Judas ebe ahụ etiti Brute. Ịnụbeghị even you Brutus, who is Judas? All the same people dere akwụkwọ ahụ. But ị nwere ike ịgụrụ nke a na skuul, gụọ nke a na ụlọ ụka, but ị ghọta ọnụ the same thing dị ebe ahụ. Jata m gwara gị, if you are not guided, ị gaghị aghọta nwunye. So Brutus is Judas. Why ji wee tinyere ụnụ ewu n'ime ihe ahụ? Because why? Ị na anyị ga-afụ na mpi ewu gara n'azụ. Ewu is ewu unconstructed. Unconstructed building, that is cave, ọ ihe ewepụtara ịfụ ya na mpie gaa n'azụ. Ehi is the higher, the constructed building. Ehi ịgasị ehihie, ndị Igbo na-asị ehihie, that is ehihie dana. Ịma mgbe aha ehihie dara, that is the bright. Ehihie bụ brightness. Ehi is bright. The ewu is unconstructed darkness. So the book represent light and the dark. Who are you? Ọwụ ihe ị bụ na you are the light and the dark. Bicos that your light, you turn wire into the darkness. Onye nwekwe gị light o, mana ọkụ ọ na-enye gị nwanna ọkụ ahụ na-afụ n'ụzọ mba. So ọ bụrụ na the old political leaders in Africa amaro destiny, nwanne, the place should be closed down. Ọ bara uru, bicos nwa ị ga-amụ bụ vampire bettered vampire. You gotta go. Vampire na-amụ vampire bicos life itself. Ngwa na-ekwe na anya ka anyị na ndị example, nne gị na-amụ nwa, nna gị ise gị mmụọ mmụọ, ị na-amụ nwa, nna gị ise gị extraction, ọ gwara gị agwa o, mana ji ọ gwara ụnụ ya na nzuzu na agwụrụ ya na na-amụ mmụọ nwa mmụọ nwa. So na na-eme ị ga-eme extract. Nna agwa na onye a na-akpọ m si akpọzi na nna fon, biko m ruo ruo m nso na ruo m nso ihe mmeme, onye a na-akpọ m na kọọrụ, o ruo m nso ihe mmeme ya ebe a. So since nna ogwe ha akpọ m mebe ihe a na ọkpọba m, o rute m nso emejụọ m ya anya, agwụọ m ya mgbe ajara. So ihe m na-agwa ụnụ, nna gị gwara gị mgbe ị na-amụ nwa, bikos nwa opio sol. So bikos na ka nyụ na example, ọnwụ na anwụwa anwụwa na-achapụta, ọ pụọla from the house o, asa nwa ahụ na-apụ from the house, mana estin na-emenụ ọba na ikuku, ikuku eburie, ikuku burie ọkwa destin. As anwụ ahụ na-apụ, temperature na-echenji, ọ na-echenji kwe from fire ọbanye na air, from air ọbanye na mmiri, and ọba ha na mmiri ọtrapụna, ọtrapụgo n'ime dị mmiri ahụ o chenjie ọdọ, and ọdọ ahụ o chenjiri adịghị mma, ọdọ ahụ o chenjiri ka fada jiri ụlọ ụka as incense na-agwa ụna soul echenjigo ọdọ, we need to be purified. Because ọ bago na solid form, ọ dị trapped na nwa ka o ji eme amụọ mgbe ahụ ọ na-eme mmadụ nwụọ na be anyị, anyị etinye n'ime akpati otu nye ya. Ihe ahụ message for the living. Ihe ahụ meseji ọ na-agwa ihe ahụ ihe bikos mere all these things bụ coded ka ọ. So ihe a na-eme bụrụ ya ceremonies for the living, ọ bụrụ for the dead. Bụrụ ya ceremony for the living, not for the dead. Ọ wee ebe ahụ ka e kodu the whole secret. Ihe niile Igbo na-eme, ma nke a na-ana azụ aka o, ma all this non-verbal language, ọ ihe Igbo ji send the message. Ọ bụrụ nke a na-akwu n'ọnụ, e dere ya ede na ọdịna language aha, mana dị ihe ka esizi ezie ozi, ozi a na-ezizi wu tru odo ceremonies. Ọwụ ya bụ ndị meseji a na-esend, mana ndị be anyị aghọtara ya, ndị be anyị aghọtaghị ihe eji ewu achụ aja. Why? Bikos ịfụrụ mpi egwu aha gaa n'azụ, o gosi na the nature you are, ọ na-ekwu about your nature, the life of your nature, you must sacrifice this nature, that's your nature, you must sacrifice it. So onye ga ewu aha gị gbuo ewu a, bikos na egbu a bụ the nature. So fisikali ị na-egbu the ewu, but ọhụ ihe a na-ekwu about inner self, to for you to kill the animal self in you, bikos na animal self in you bụ mpi gara n'azụ, not backwards. No, the opposite direction ka ọ na-aga. Mana ngwa na onweghị for your ịgotago. So ịgota ha ihe a na-akọ blem hom gị ịgotago. So ọ privilege to ndị ndozi ọdịnala na ha ghọtara na ewu a na-ekwu okwu ebu ngụ maka a na-ekwu ọbụrụ ọwụ yo nechọ ka a na-ekwu maka ya. Anyị nwa na-ekwu na ụsụ abụrụ anụ na ọbụrụ anụ na ndị mmadụ chena ụsụ vampaya. No, ụsụ wu rescue, ụsụ wu rescue you, ụsụ come to rescue. O ji n'abalị bịa na to rescue you because vampire flies at night. So uchu don't have any option than to come at night. So ụsụ ga-abịa n'abalị bịa buru gị, ụsụ buru gị, o jee drọpụ gị n'ebe chi na-efo, bujere gị efi, ụsụ ga-ebujere gị efi, i nwee nwee ike ihu ụzọ. Bicos you need light, you know, na darkness, you need light. That's why Africa drọ mma ịma na-ekwu otu ọ dịka nwanne ọgwụkwa ha na imere ibutere PVC vote dosa. Oh, you na counter vote. No, vampire always remain vampire. Ọ na afụ ụzọ okpuru isi, o nwere ebe ọ na-eje. Have no guide, no rule. Without omenala Igbo, nwanne you don't have a nwere ebe ị na-eje, not in the church, not in anywhere, unless that rule guided. Nwanne, train na-enwere track ọ na-agba agba. moto na-enwero taya ọ na-agba agba, you are destabilized and destroyed. Nwere ihe ịbụ, you are nobody. You got to go. That's why, because all the only place Africa, black people nwere country bụ Africa, and Africa have no culture. So, ka ebe black people ga-anọ? Only where black people have a country in Africa, and Africa have no culture. Opera about this is my African culture, or a constructive way, or the constructed as in the ancient. No, o nwere onye n'ime ha ghọtara ihe those things a na-eme dị, not even in Ghana, not even in Sierra Leone, not even in Liberia, not even in Senegal. None of them understand what their ancestors did. O nwere n'ime ha, because ọ bụrụ na ha ghọtara ya, ha agaghị na-agbara ndị bekee bụ ha didbi na ha ghọtara ya. Nna nwanne ọnụ a na-arụ arụ bụ simenti, metal and glass. Nna nwanne, glass bụ aja, simenti bụ aja, metal bụ aja, stone and metal. Ọya ụmachisi ị na-akpa akpa, ispak ya onwe ọkụ. Stone and metal, ọya ụmachisi, ma ọ dịghị ụmachisi chai chai na-abịa. Igbuo mma na anị, mma bụ metal, igbuo ya n'okwute, ọ spak ya ọkụ. All the that he did, that metal he mixed it with something flammable. Oya na me pa ya we so maintain all the oko like light, igba lighter because of the gas no n'ime. He just spark the stone with the metal because of when the gas inside that bottle ya hold the fire. Aye nwere ike iru ordinary house with sand, metal and glass. This thing are sand from A to Z, the sand. Metal was sand, all of them was sand. Aye nwere ike iru nwe. We don't have it. Train 98% iron. Electronics 98% silicon. Enugu nwere Silicon Valley. Ịma na-agwa unu ya, ọ tọrọ nke egwuregwu. Nwanne, ọ bụrụ okwu a ka ebili ji eji ụmụ ahịa. Biko, so unu kwụsị ihe a unu na-eme. Freedom bụ ihe a na-agwa unu. This is freedom. Because all from here you start. I nwere this thing, so... kedebe ị ga-ebido? Ọ bụrụ about country because you are lower. Ichekwa na the country with the problem. Ọ bụrụ country, onye ọ bụla wụ the same problem jie. Ma Nigeria, ma Ghana, ma ọ dịghị Africa nwere the same problem. So you are just imagonu illusion of reality, because ewu si na ihe nkịta fụ na-agba ụja ya fụgị na-enye esighi. Ihe nkịta fụ na-agba ụja ya fụgị na-enye esighi. Ihe ndị mmadụ fụrụ na-agba ụja fụgị ma na-enye esighi. Ọ bụrụ the problem bụ that, the problem bụ that there is no construction, there is no cultivated mind here. There is none. No cultivated mind, there is none. And there is only way, because once the soul leave the house, ikuku eburu ya. So once ị pụtara n'ụwa a mụrụ gị, ikuku eburu nye gị. Unless ma nwekwere some wire, that is watasi, achara, abịa jiri hold the air, so that direct the air, because spirit will air. Unless ma nwere ụtasị eji wee high direct gwa ya, which is omenala. You got to go. O nwere ezi ụzọ ọzọ, nwanne m, ụmụnne m, o nwerekwa ebe ọzọ. Onye sikwa na asịle ka itinye ego 1500 years you will come here and see the same worst until Oba Somalia, from Somalia, o nwere ike wonder kwụsị ime exist. Because as long as there is no guideline, you will try chere nwa bekee amaghị ihe. Nwa bekee amaghị ha ji wepụ the omenala. They know how why they remove it. Because ha ama na onye nwa bụ life. Ha ma na ome wụ life, ome, because spirit no direction, nwanne nwere ebe ị na-eje. That's why they encoded it in Christianity as one man will take somewhere na control gị. No, the original concept of Christianity is individual control of the spirit, which is what Omenani did. But they change it opposite, like one man somewhere in the cross. No, the nail of the cross is nailing you. They have nail you into the five senses. Ọgwụ ngụ ga akpụgburu n'obe ahụ, ọbụrụ dị man ịnaghị aghọta ihe a na-akọ. Ọgwụ amụ nọ metụ ị gweghị ike ịghọta ihe dị n'ime akwụkwọ ahụ. Onye akpụgburu n'obe gị bụ oge nwa. That is why kedu uru ịba ịdịghị mma polisi, ịdịghị mma kọtụma. Ụmụaka anyị na-erube na steeti everywhere. Go to our land, go to Lagos, go to Ugwu Hausa, go everywhere, everybody na-erugharị ịgụsị akwụkwọ pụta nothing. Ọkwa the same injinia bụ ukwu a ka a na-eyuzi dị na China nwa. Ọkwa the same akwụkwọ injinia ka a na-eyuzi na China biko. Ọkwa the same science and technology ka a na-eme dị n'obu nara nara abụlandị ma na Europe gasị. Ọkwa the same engineer nwazi, ọkwa the same science nwadị. Kedu kwere nke anyị ji wee dị iche? Kedu ihe mere nke anyị ji wee dị iche? Why? ị ga-ajụ n'onwe gị ajụjụ na kweke ihe mere nke anyị ji wee dị iche. Ọ dị hụ Afrịka niile nọtin a na-agbara nwa bekee bụ anyị nwoto nkịta ya arụhụ, mechin nkịta ya arụhụ, ụzọ nkịta ya arụhụ, dụka tawa place no road nọtin onwe ya nwere. Bikos the mind shows the expression of the emotion of that thing. Your environment is the expression of your emotion. You are expressing what you are. You animal. Ọ ihe anyị bụ, anyị bụ ewu. Nna m nna nna anyị mgbe ha pere mpe mma pụta bi ewu a si ebe a pụọ. Ihe a wụcha okwu nna nna anyị tere anyị n'ọnụ, anyị na-ekwu ya everyday, mana anyị amara ihe ọ pụtara. Ewu mpi mmadụ imechigha ihe azụ. Doing the opposite. You are God. Only person ability in this life to control everything created is man. Onye nwere ability but unguided man is a beast. Unguided man is a beast because ọ dị so wicked because o nwere ability to reason. So but ọ transfer more ability to the opposite. Ọ nwere vampire. Onye maka ị ga-afụ mmadụ zuru garị eburu blọkụ tiwuo ya, o zuru garị garị. Ọ chọrọ izu kọmputa, o zubekweghị ezu. Ọ chọrọ izu mechin, o zubekweghị ezu. Ọ ka chọrọ izu ezu mechin ejide ya, atụwa ya okwute, tụbụ ya tụgbuo ya, onye a nwụọ maka ọ chọrọ izu mechin. E nwere ike ọ bụrụ ihe ọjọọ metere bụt nsogbu adịghị, mana ngịwa tụgburu ya atụgbu ikorogo, bikos na anya ka ngwa ụlọ sọmtịrị na amarọ. O nwere ihe ndị Igbo na-ekwu sị na igbuo mmadụ njọ ya adịghị n'isi, ọ bụrụ egwuregwu. Ị ma nwaanyị, bikos onye aha ị na-achị Igbo, o nwere ike njọs ka nye gị egzampụl. O nwere ike nga ya, onye a jiri nga ya dị 5 years, and ọ saabụsị ya nga ya 5 years ahụ ọpụta igbu ebe ọ na-asaabụ nga ahụ igbuo ya. So nwanne, and o nwere ike ọ saabụcha nga ya ahụ, o nwere ike o chegharịzie bụrụ ezigbo mmadụ, ma ife ịmara ihe na-emenụ, ọ maa sendị ntu ehaya human being bido help ndị ọzọ. Bikos lif awa chariti ọ aba sol ka a na-ekwu okwu ya, is aba tonder and lightning. That's why every government ọbụla nọrọ ụwa ma ihe a na-eme the anchor on charity. And that is why ancient Igbo, ebe a sụwe mụta ya na ancient Igbo, charity, ndị ogbe na-enyere aka onye ọ gara nyanya. That is life. That is thunder and lightning. Ogbenye na ọgaranya, oya thunder and lightning. Every government, successful government in the world anchors on that philosophy because that is life. Mmadụ jụrụ otu ochu oroma, ịtụgbuo ya dị proudly tinye na Facebook. Ndị ahụ ndị ga-apụ ndụ. Ihe na-agwa m, ọwụwa politics bụ the problem. Politics is not the problem because politics is a science based on astrology. Politics is astrology. Is a science based on astrology. Onwe onye na-achị na Naịjirịa ma ihe bụ astrology. Mana ndị Igbo ma ya, ndị Igbo kpọrọ ya dimkpa. Ndị Igbo nwere diabia afa, nwee diabia ala, because ala with the soul, asa with the astro, the spirit moving. Ndị Igbo ma these things before. So kedu onye nọ na Naịjirịa ma those things ma about stars, elemental stars, cosmic stars? Ke ndị ma ya. I nwere ike kọntrol nwe society bikos ndị Igbo kpọrọ nwa ha izizi ọkpara, onye mkpakọta, kpọọ nwa ha ada na onye a na-amụ amụ, onye a na-ebugo ebugo. Ọkpara na-ebugo ebugo, ada na-amụ amụ, ada na-amụpụta ya amụpụta, ọkpara na-ebugo ebugo. Ndị Igbo all the whole language is based on astrology. Ka ihe ji wee kpaya, gịnị wụ ọkpara, ọ na-akpachizi, gịnị wụ mkpachizi to flame, gịnị wụ flame, everything ọrụ flame na-arị arị, onye ka o jisi gị na nwaanyị anaghị arị enu. Ọ bụghị maka iri enu. All because of na ogaghị anyụ n'ime amịrị enu. That's why, because ọnwa ka ọ na-amụ ọmụọ nwa, nwoke eme ya send. Out of chaos come order. What is the chaos? The chaos is the man. Because the chaos came out from the woman. All woman mere the chaos. Because the woman need the order. All order from the, that's why we call the inner full spirit. So all the chaos from the lady. Oh yeah, with the man. Because all the lady will call the man. Onye all the chaos. Out of chaos come order. So all order ahụ ihe. Ogu. Ọya wee ogu, amụga aha wee ogu, nke a wee ọfọ, nke a wee ogu, nwaanyị wee ọfọ, nwoke wee ogu, ọgụ, nke a wee udo, peace, nwaanyị, nwoke wee ogu, ọgụ, war. Ị ga-ejide ha na-abụ n'aka balance, ịbalansị ya na equation ịpụọ ndụ. Na ndị be anyị aghọtaghị ihe a na-akọ na ha soro amaha na TV, go TV. TV bụ the highest way of penetrating people's mind. Nchi ike ibe gị ka ịghọ ndị mmụọ na ọ TV ka m na-edere ngwa ụlọ ịba nwanyị ya ewere onye ọzọ. Jesi na ọya ka ndị be anyị na-esozi TV, na-eso TV akpagharị TV ihe niile awọchi na TV for them is real. Ka eke gị si amatatin bụ rel how can you confirm that in the TV na akọwa eziokwu? How can you confirm a news na eziokwu? I believe all the whole news na Trump na eje chena Korea, North Korea, Bon Kim Bon Jong-un, ọ na-arụ nuklia, all of a sudden Kim Jong-un accept nuklia no more, all resign go nuklia na anya no. Iran, nuklia Iran, everybody na-ebuga nuklia Iran, all of a sudden Iran anaghazi arụ nuklia. Nekwa na anya unu adịzi na-ege those nonsense. Ebe ị ga-efocus na abụ ebe ọ bụ na every houses in this world was built with metal, sand and cement and this thing, all of them dị n'ala Igbo. Ee, all the whole things arụrụ arụ, metro, ihe niile, ma plen wụ na ọ dị n'ala Igbo. Why na ya enweghị ihe? So ihe ị kwesịrị ifocus bụ all those things. Ọ bụghị ma North Korea ọrụrụ nuklia, Iran ọrụrụ nuklia, Trump ọ dị ndụ, nwa bekee ọ nwụrụ anwụ. All those things were relevant, is a distraction to your mind. Even freedom fighting is a distraction. Ị maara ọrụ game ka ọ bụ? Ị maara freedom fighting bụ game? You don't know? Ị maara freedom fighting bụ game? Because for this ship to continue moving, we need fuel. For this ship to continue moving, you need to fuel the ship. How do you fuel the ship? All you hear na shout, civil rights movement, freedom this, freedom that. That is fueling the ship. It's the game to fuel the ship. Onye ọbụla chọrọ ịgọvanọ onwe, but first of all, all ndị na-govern their sense, their brain, they rule. The brain rule. If you have the brain, onye na-achị nna m agaghị achị gị, that is to start with. Nwa bekee ahịhịa ewere nwụ mmanụ gị, ahịhịa ewere nwụ petrol gị. Mana most of you believe na nwa bekee ka gị mma nwee ihe niile. So, ịhụ na ọ fọrọ na enwe ihe ka fọrọ bụrụ isi. Ndị Igbo na-eje ụka, 90% of Igbo, 98% Igbo na-eje ụka. Nwanne na-ene anya nụ, this Bible ha aghọtaghị ya, ma ha na-asa ahụ ya. How can you serve a physical God? Isi adịrị onye ahụ mma. How can you serve a man, say na man o God, ị na-asa ahụ ya? O doro gị anya, so that you will believe that white man is God. Plus ABCD, you will believe it. If you can believe that na enwere nwa mmanụ bịa na Israel, ị maghị ebe bụ Israel, nwee passport. Ị nwere passport. Ị nwere the passport. Even if you believe that na Igbos came from Israel, ị maghị ihe bụ Israel. Ihe o gosiri bụ na we need a lot of work. Our land is being decimated. Ọwụ na onye Igbo nwere ike ichere ifili na ime obi na ya bụ eju, that means we have a problem. If onye Igbo nwere ike worship nwa bekee nọ na cross, we have a problem. Anyị nwere nsogbu. Ihe o gosi wụ na our people are not educated. O gosiri na our people are not educated. Na enwere something dị wrong somewhere. How can human being believe na enwere someman somewhere? Bụ Chukwu oyikweghị ya na akpọgburu ya n'obe. Nna, how can you kill somebody in a cross or God? Nna, nwere isi. Ọ dị na Bible ebe ahụ, ọ sị gị, don't ever worship idol. Ọ gwara gị, sị gị, don't worship this thing. Ọ sị gị, letter kills. Don't believe in this letter. You believe gwara letter dị n'ime akwụkwọ, you don't believe in it. These things are allegories. They are symbolics. They are even what Father did do in the church. All of them are symbols. Allegories. Ọ gwara gị in the Bible everywhere. He told you. So o jidere gị ogu n'ọfọ. If you believe them literally, is your own problem. That's why nji agwa unu, ọ bụrụ ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị, ọ bụrụ ije dị ebe, but ị mara ihe dị ebe ahụ. So it's better either na you become enemy with your people, because ha anaghị eje disem ụka ị na-eje, ọ ha anaghị eje nka, ndị ụkwụ na afọ ịchafụ, ndị anaghị afọ ịchafụ, ndị abụbọ na ege, ndị abụghị bọ na ege, ndị abụ nka, ndị abụghị nka. At the end of the day, the family divides and separated. Asị na mmadụ nwụọ, ndị anaghị akwụ ụtọ, otu a ka ndị asị akwụ ozu, otu a ka ndị asị anụ di, otu a ka ndị asị eme nka. Ihe ahụ divisions, all divisions upon divisions, all a strategy. Because ha ma na ị gaghị aghọta nwunye dị na Bible ahụ, they purposely give it to you. Ha ma na ị gaghị aghọta nwunye, because without being guided, ị gaghị aghọta nwunye. Without being properly guided, ị gaghị aghọta nwunye dị di ya. I can prove it. Ị chọrọ itinye ego, ị gaghị aghọta ya. So, kedu ihe mmadụ na-asịrị onwe ya asị? So, ọka mmadụ isi ebe ahụ apụta. Kama mmadụ ga-erisi ya nri dachi ụzọ, ọka mmadụ obu ọnụ. Kama mmadụ ga-erisi nri dachi ụzọ, ọka mmadụ obu ọnụ. Kama anọdị nna ya adị m, enweghị kama ekwesị nna enweghị nke nkwere chacha, dadị nke ejekwere nke nna, ka nkwere ka ezinụlọ m wee kwere. Ee, ka family m, family believe. My family, amana m anaghị eje ụka ahụ. A ga-asị na ọmụ na-eme. Ị naghị eje ụka n'ala Igbo. Ndị vileji unu niile ga-asị na onye ọbụla nwụrụ na-asị ọ gị gwurie. All the mindset ndị a nwere, the mindset. onwe onye nwụrụ na vileji na asị na ndị ụnụnwa ụnụnwa anaghị eje ụka, onye ọgọ mmụọ ọha nwa ihe ọjọọ na-eme na vileji, onwe onye akọrọ ọgwụ bikọs anaghị eje ụka evri sọnde, onye ọbụla jebe okere na ya dị asị na ọ da man na akọ dị ọgwụ igwu ihe ahụ. Ndị ahụ ndị mụ na wichia society with this people. This people nna ihe ahụ denja ka ọwụ to us, is danger to our society, is very dangerous. Inwe ego ọ na-ewuru gị anya ukwu, inweghị ego ọ na-ewuru gị anya ukwu, bikos all this thing created because you have solidified your mind into materialism. What is the preach in the church is material, money, money, succeed. Ife ụmụnwaanyị ha eyie ije eselensị, ife ụmụ nwoke buru nnukwu moto kpọọ suit, som na ahayacha moto wee jee ụkọ nsọ ndị. Some people na-eje ha yara moto wee jee ụkọ nsọ ndị, ịhụsị ya brokedi ha yi icheko ma nwere ọkpọsara ahịa, ịma na ọ na-agba ọsọ ahịa n'idu moto. Ọ na-agba ọsọ ahịa n'idu moto, ịfụ ya ịhụsị ya nsọ ndị otu a, ịma na onye ya nwere ihe ọ mere, ije kere nwa gị kenye, ikere nwa gị kebe ya asa bịara sọnde fụ ya fine boy otu a ka ọ na-eleche leche selense ọsị ya kụtuo na di ọfụ na di ya ọma ha na ọ biri aka na nsị. Ihe a na-eje n'ụlọ ụka achọ di na nwunye, ọ ihe a na-eje ebe ahụ achọ, nwe onye na-eje ebe ahụ eme ntị ka m jee na ibe m ujere sọnde sọnde medicine ka m jekwee a na-eje ụka ka m tụrụ jee, ọ ihe abụ ihe na-emenụ. Ihe ahụ kọnstrọkshọn a na-ekwu ebe kọnstrọktọ no anyị ma na anyị adago mba, we have failed of course. Omenala enyere anyị n'aka, o nwere ebe fuelu gwụrụ agwụ, mana anyị agbakwana fuelu, anyị agbanyego fuelu, our own aim and ihe anyị chọrọ ime, ihe anyị chọrọ ime objective and aim of ndozi ọdịnala is to bring back the dignity of Igbo society, Igbo people, the dignity, the cultivating the mind of the children, because once the nwaanyị ahụ mụrụ dị nwa ahụ ọkpara, ọya ka jiwe anyị bụ ọkpara, ikenga ọkpara, so ka anyị kpakọọ dị nwa ọnụ ịkpakọ ihe tugada, so ka anyị kpakọọ ya ọnụ. Ndị Igbo ji wee sị na echiche echiche ịghọtago, gịnị bụ nghọta? Nghọta bụ mkpụrụ osisi. Gịnị bụ mkpụrụ osisi? Nke chara acha, ị ga-eje ghọta nke chara acha, ị gaghị eje ebe ị na-eje ịghọ mkpụrụ osisi gọrọ nke acha ha acha, mba. So ka anyị nwere onwe anyị kpakọọ ụmụ anyị ọnụ, nye ha fuchọ. Nwanne, ụlọ ọ bụla ịfụ n' ụwa bụ only three things: simenti, glasị, ana aja, and these three things is founded on the ground, is elemental for elemental matter, all of them. So they have been located everywhere in the world. So ihe anyị lakịrị wụ the sense, proper sense of reasoning. Ihe fọrọ anyị wụ sense of reasoning, nothing more, nothing, and until we have the sense of reasoning, nwere ebe anyị na-eje. Ọ bụrụ aba buying and selling, Igbo si nsi, how many years ka ha mego buying and selling, gịnị ka sepụtago? Ordinary community bank e nwere. Ordinary community bank they have not. So o gosiri gị na because politics is astro, commerce commerce is astrology as well, buying and selling is astrology. So ọ wụ na ịmekọtaghị ya na akọ, look at mmadụ Igbo, ndị Igbo one bidogoro ahịa ego ha gwụ, tell me. Mmadụ one bịara bọya ọga ha duo ha, ha na-eme ọfụma. Ọ gbasịa bọya ọga ya duo ya, insist mons ego ya agwụ, jee go and do your own research. Ọ bịara nke ọ gaghị, ọ na-eri ego, ọ na-eri ego, ọ na-eri ego, ọ gaghị eduhie anya ya. Six months gaa n'ime ahịa, go to ime ahịa and see him. After six months, ọ gaa duru ya gaa n'ime ahịa, ga-eche ekele the person. Iru ebe ahụ, ịfụ ya ka ọ na-eri nri na mmaput, ọkwa onye na-eribu nri na 1010 na atlas. Mgbe ọ nọ na nke ọ gaa na atlas ka ọ na-eri nri, ọ gaa duo ya, ịgazie na Abuka ebe a na-eri amala, ịfụ ya. Ọfụgo bonu na-esia na aga hafa na ọsịgaị ka eje ọgaị ka eje ọgwụ na aga hafa ọsịgaị ka eje ọsị madam ya bụ data iri plantain ebe ahụ wetikpọmọ wutibinzi onye ofu agịgị. So ị na-eribu agịgị bifọ, onye ama eri agịgị, mana mgbe ọrụ na nke ọga ya ọmaha na agịgị na-eme ezist, ihe ọ na-eri wee oje jeo tiri azụ ndụ, tiri azụ ndụ wute ofe nsala, oje richa azụ ndụ n'ofe nsala. Kịta na ahụ ọ kpọmọ ka ọ na-erizi, o doga ya na ndị amara ihe a na-eme. The same thing ụmụ nwaanyị, igboro ya je na restaurant, ịjụọ ihe oge rịọ, si ya saladi, ọ saladi ka ya na-ata, o ruzie na mgbede ije ebe na Buka, efu ya ka ọ na-eri amara na kpọmọ. O doga ya na ndị aghọta ihe a na-akụ, dis manụ ịma o ji ego, ọwụ na disba nwere ike ibidoro gị ahịa ịba uru bara onwe gị uru mba mana ị ga-akpọrọ dị man jee chọpin mefuo rie 100-200,000 for nothing. Ị nwere ego nne gị nwere ego nna gị nwere ego ka iji 200,000 slippers eme ka ihe iji 200,000 slippers eme disman bidoro gị ahịa ịba uru mba bọta ị chọrọ ka iri ezigbo iri akwa 1,000,000 n'ahụ iji ebe unu ọchịcha na oke biri everywhere ịpụta n'ụzọ ị na-agba nke ha na-akpa ya crosta ọ na-agba crosta asa na-agba crosta ịna-asị ya asa ka emenme invite na bụnụ mba nke nwoke kwe na nwoke asasị nwoke ke mbọsị mma bịa na ya adị gị nwoke a na-ebugharị 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 ọgbasị ọsọ ahịa orejere ntiri moto je buru asa ọgbasị ọsọ ahịa ore ntiri moto je buru asa asa ga-asị ya nwanne ka ije nna ya oje na hotel oje na hotel nka evriday hotel to hotel asa nna ka mbọsa ga-eji afụ ndị bụnụ orubeghị 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 gịnị bikọsọ nwere ụlọ ọ na-agba atachi ọ nwere ego ọ gbata n'ọsọ ahịa ọ ga-eji baa uru o were eburu nnukwu moto ka o wee jee ụka mbọsa ụka wee kụtuo asa odoga ya na no destination no mind cultivated nothing ejibara n'akụkụ ọya ka anyị na-asị ka ụmụ anyị ndị a na-amụ amụ ghara ime ụdị ha omume anyị na-eme omume anyị na-eme ghọrọ ahịa o nwere uru ọ bara anyị mana anyị aghọta ha the young youth self bụ ntị kpọchiri ha akpọchi and the ones iruru 40 years nwanne ịbara na akụkọ 40 years ịbakwara n'ezigbo akụkọ bikos ndị igbo ọnwa ise ọya bụ ọnwa agwụ agwụ bụ mgbanwe na-ekwe ya ebe ahụ ofu ebụọ ịtọ ịnọ na-ekwe ọnwa agwụ ọkwa ya bụ ihe obere ihe mkpịsị aka once iruru 40 nwanne ịnọkwa na nigwe ya akwụ ụgwọ ịnọ na kwapụ kwapụ ime mistake ba 50 the thought process stop existing ịbago na absolute akụkọ olesi ma before the 50 bụ ụbụrụ gị na-arụta ọrụ nwa jai iwerezie ya wee bafee na 50 ahụ ọkwa na ọ bụghị ya nwanne ọ kaara gị mma na iji n'oge na ijide ndozi ọdịnala na nwanne iji ihe gado ha n'ukwu they will never disappoint ebe ọ bụla ha na-eje soro ha na-eje ebe ọ bụla ha na-eji mana ha enweghị ike ịda mmiri nwanne asị na ihe nkịta ji onye sonye afọ ukwu ọnyụ ha anyụ ọgbọ abụọ by their fruit which are no dem gado ha n'ukwu a na-atịgodi gị pụọ isi mba a sị gị ya chọghọzi gị isi mba I must follow you a mma eso gị bikos m mana enweghị mgbe ị ga-ala ike ịna n'iyi bikos ha mana nne nana n'iyi ama ha mara ndị achọghị ịna n'iyi onye ọ bụla ịfụrụ ga-abụ uru nwanne soro ya ọ sị gị pụọ isi enweghị mba a naghị m ya pụ o nwere ụdị asị ga-eme ikutu onye na-asị asa ha chọghọzi ọsị gị chaa ịmadị ihe na-akụ isi anwa asa achọghọzi m ọsị gị chaa ịmaghị ihe na-akọ mụnwa ebe a ka m nọ ị na-egbu ọtụtụrụ ịchafụ ya kee n'ukwu sị gị na-egbu ya gị gbuo ya taa ebe a nweghị bịa na-eche enwetabụ ụdị asa ahụ ị ga-enweta ya wonde ọgwụọ gị ịba ịkara asị ya obegheri mba ọsị gị mụnwa enweghị ebe m na-eje ịmaha bifo ịmaha na mbụ onye ara bifo ịchọba m meta onye dị mgbe enyi maka ọlụlụ kịta mba aka ikpe mba nụnụnụnụ ọ dịgolo eti sụọ ya ka a na-agbara mbọ a na-agba kịta ahụ maka ewu anyị bụ ewu so ihe ọka mma na-awụ this ewu now how do we transform this ewu to efi to ehi ka anyị ga-eme ka ewu a bụrụ ehi ka ọ bụrụ ife bikos everybody before 40 years you nwere chances of transforming before the thought process will stop existing of ya ga-arụ once iruru 50 years ọ ga-afeka ezigbote ahụ so ọka mma nkịta ịdị bilo ụmụazị the worst thing bụ na only ihe ndị that is ihe na-atụ m n'obi ihe na-ewe m iwe n'obi bụ na manpower ka anyị need and they will have the manpower what is the problem all distraction ka ha dị they are distracted but ha ndị mmadụ a mara na distraction would nugute problem that is why nwabeke always capitalize on destabilization because all distraction would is all the nyanwa would the worst thing once you are distracted nwanne nwere direction onye akwụrụsi ebe onye ekwurusi ebe onye ekwurusi ebe onye ekwurusi ebe nothing no, absolutely nothing because distraction mana ọwụ na the mind the cultivated everybody we say even enwere ka ị ga-esi agwa mmadụ okwu ọghọta ihe ị na-akọ mana onye dị distracted enwere ihe ị na-agwa ọ na-aghọta maka na njin moto nwe ha na problem the moto enwe problem kwụ mma njin moto niile na-eche njin mmanụ ọ bụrụ na iche njiri ya mmanụ mmanụ ahụ rugha n'unyi ọ baa n'akụkọ mmadụ dị ka moto mmadụ dị otu a moto dị exactly pure moto ihe mmadụ so ọwụ na njin moto gị adọrọ mma nwanne nwere ebi na-eje so biko na ụmụ ibe maka ndị be anyị na-aga sị na ha chọrọ ego aga na Europe a na-ebukọsị bazura na-atụkọsị nonsens atụtụsị eburu na Africa nwanne mgbe ihe dị ha ihe a na-eprove inside you who you are. Ọ na-eprove inside you who you are. Ije goro moto second hand ịzụsịa ahịa ịzụ ahịa zụta ego ọgwụ were ebe anyị zụọrọ ịzụrụ ya ahịa take the highest risk on earth nweta ego iwere jegoro nnukwu moto na ụdị mmụọ ịgba na tebụl agbaghị na tebụl ewere koboko apịagide gị dị koboko pịapụ gị ajọ mmụọ. Kedu ka mmadụ ga-esi eje Thailand buru ahịa rie n'afọ ruo Thailand resịa enye ya dị ego were ejegoro nnukwu moto jee n'ebe a na-agba akwụkwọ na-afa ego ụbara iri ọkwa na-enu ego osere enu ego esere na-enu ego na nwanne emere ụnụ ihe eme iwere kwana ego a jee baa uru nkọ iwere ego a mepee kọmpanị baa uru nkọ kedu ihe nwere ị ga-eji wee chesisi ejiri mọni na iro maka gịnị ese na tina Facebook ọ na-afa ego o bu nnukwu moto gịnị ka ọ na-eme ọ na-azụ ahịa na South ọ na-azụ ahịa ọgwụ na South na nwanne ọngị nwe airport ọ bụ nna gị nwe airport biko kwere m anya kedu mbọsị anyị ga-emebedo ihe a ihe akwụsị aka na-ekwu na aka na-egbu anyị egbu ebe anyị si wepụta ụwa enwere any stable institution na ana igbo not even Africa not even Nigeria a stable institution to develop the children the future leaders of tomorrow. The future of tomorrow isu igbo abụrụ agrim isu igbo abụrụ ọ bụrụ any achievement isu igbo abụrụ achievement achievement is a cultivated strategy cultivated structure the culture onye nwere strategy onye nwere achievement ọ bụrụ about speaking igbo na ha asụ igbo ọ na-asụ igbo ma ihe ọ pụtara ị na-asụ igbo ị na-ama ha ị ga-amagodo igbo ebufe esụba ya na ị ga-asụ ya ma ị mara ya bịa nwa bịa ebe ọgwụ na that is why ndị mmadụ na-asụrụ ụmụ ha bekee bicos they don't understand ndị igbo ha aghọtara ya ọ na-asụrụ nwa ya bekee bicos ofe na ọ sụrụ nwa ya bekee nwa bekee dị to at least o nwere chances of having a job so kedu igbo having igbo chances of having what ọsụ igbo ka chance o nwere but ọwụ na this igbo is into science na unu mere igbo adị scientific ịghọtago so we can explain elemental forces how everything work then isi mmadụ mụọ nwa ọsụghọrọ igbo nna ọsị gị na o luzuo na ihe o mebiri fuchọ nwa ya something must be interested in something for you to be attractive something must attractive the life is to cause and effect repel and attract igbo ọwụ na ime ọ dịrọ mma it will repel people ọ dị mma ome attract that is it ọkwekwụ na eme mpụta n'ụta ịchawa mma ị na-apụta n'ụta ị na-achọ mma itesie ije sasa ihu na glasị na miro ịpụtakw na moto gị bruzọ na-emiro gị n'ihu gị ichefuo na ọdịsentị ka a na-eme na langweji an kọlchọ an yoland ọwụ na yoland adịrọ atraktiv onwere onye na-abịa dị ya fọ investment ọ bụ na yor langweji adịrọ atraktiv onwere onye na-asụ ya ọwụ na ịdịrọ atraktiv nwaanyị oge eso gị ọwụ na ịdịghị mma nwoke nwaanyị oge eso gị ụmụ ibe mba nkwe ha esogide n why don't you know that everything is applicable to society as well why na ịmarọ na all this thing must be attractive for people to like them na mere nna gị ji wee create ihe this thing based on concept ọ nna gị merie ka ọ wụrụ a universal concept so that ọ ga-adị attractive ịrapụ ya apụ all those things rapụcha original igbo language nke a ga-asị dị nke awụ igbo ndị Anambra nke awụ igbo ndị Imo onye gbara gị who told you onye gwara ịmakwana mmụ na asụ awụsa na asụ ka gara asụ so ịma ha na ihe ahụ just tone tone misinterpretation of tone ịmarọ ịma ha na ihe ahụ misinterpretation of tone ifugo ebe onye Nnewi na asụ asụsụ yes ọ ihe abụ igbo ifu asụsụ ndị Nnewi mana ọ dị same verbal tone ka ọ na-eyuz o chenjiri tone ndị nnewi, but the letter remain the same. The letters remain the same. Nnewi ọ dị na Anambra. Yes. So ihe ọ na-achọ ịgwa gị bụ na e nwere ndị nebe aka ọtụrụ ya ọfụma, ọdụrọ in order. So from there, ọ mụọ nwa, ọ kụziere nwa ya the same nonsense, nwa ya asụba ya, ọ rụzie jọ sụọ asụsụ ndị Ọnịcha. Ezigbo onye Ọnịcha sụọ asụsụ, ọ bụrụ otu ahụ ka o si asụ ya. So anyị mere misunderstand the language, Igbo language, akpọwazie ya nke a bụ ọ na-asụ Anambra, ọ na-asụ Imo, nwanne ihe abụrụ ya. Anyị mara ndị Anambra nwere asụsụ ha, nwe ndị Igbo nwe asụsụ ha, mana ide ya ede ọ bụrụ otu ahụ ka esi ede ya. Igbo nwere original language eji asụ asụsụ based on cosmic interpretation. Mana anyị hapụrụ ya because anyị na-asụzi oyibo. Bekee, anyị na-asụ bekee everyday, bekee. Onye Ghana, agara m vileji anyị ga ịzụ ahịa n'ọlụ, ajara m ịzụ ahịa n'ọlụ, anyị goro tais, mgbe ebe ahụ dị mmadụ nere tais na-atụrụ nwa ya bekee n'ọlụ. Na-asụrụ nwa ya bekee n'ọlụ. Njụzi esi, o ruo nke otu a mmadụ ịsụrụ nwa ya bekee n'ọlụ. Nwanna ya anana, bikos wa nna agwa ụnụ, ọwụ otu a na-ekwu ihe a na-ewu. Ewu pụtara unconstructive something. So ọwụ na ha mara na ewu originally mere ihe ji akpọ mmadụ ewu, ndị Igbo ji akpọ mmadụ ewu bụ na bicos you are not cultivated, ịna-eme ka ewu, ị na-emegheri emegheri, ị nwere guideline. Ihe ọ pụtara ọwụ na ụmụaka anyị mara destiny, then they will keep the law of the ewu, ha gaha ama na ewu dị mkpa. So ha gaha like ilose the language because na bicos ịkpọ ya goat, ọ mara ihe bụ goat. Ke ihe mere ya goat, what is goat? Goat have no meaning. Mana ewu means ewu, unconstructive building. You are the how go about the house, then arụ hi arụ, you are not constructed. So ị na-eme nzuzu, ị na-eme ka ewu draw constructed. So ọ bụrụ na nwatakịrị mara destiny, ọ gaghazi ya chọba goat. You see, mana ọ because of na ewu, ọ mara ihe bụ ewu, ọ mara ihe bụ ụsụ, ọ mara ihe bụ oke, ọ mara ihe bụ ngwere. If you know, ndị Igbo tụọrọ gị nụ sị na ngwere hapụ ukwu isi aka akpara ya nwaanyị. Mee n'anya ma ike ọtụọ ngwere ọdụ ya, ịhụ ka ọdụ ngwere a na-agbasịkasịka ga agbagre sịkasịka nwụ, ọ ihe anyị na-eme. Anyị na-agbasịkasịka ntere anya nwụọ ihe ahụ ọdụ ngwere na-eme, ihe ahụ ọdụ ngwere na-eme, ihe anyị na-eme. Anyị hapụrụ ukwu isi aka akpara anyị. Anyị hapụrụ ukwu isi aka akpara anyị. Oh, exactly what we do. Ọdụ ngwere ahụ, ọnya nwa ọdụ ngwere, ihe ahụ ọdụ ngwere na-eme, tak. Ọ ga-emegide dị tino ntili the power n'ebe ahụ agwụ. Ike agwụ ya ọnwụ. Ọ ihe anyị na-eme tude. Ụfọdụ nsogbu adịghọ, ndị ndozi ọdịnala na-abịago maka ndị obi kara. Anyị anaghị akụja akụja, anyị anaghị akụ mbanụ. Ihe anyị bịara for the mind. Once you are mind is okay, nwanne you are okay, nwere onye ga-edefeat nwunye n'ụwa. Bikos ogu na ọfọ ka a na-akpọ ya. A na-akpọ ya diọkpara na ada. Nke a ị ga-eji nke a gbuo ga-egbuo. Aka nni wụ ịkpara onye ahụ aka, ị gwụọ ya ịba. Nke a bụ na ejidere m gị ogu na ọfọ. I gave birth to you. My female side, I gave birth to you. My man side, ewere m ịmapụ gị isi. Ị ghọtara, onye nwa bụ ogu n'ọfọ. Ọ bụ ogu n'ọfọ bụ justice onye ka a na-ajust ihe nwa. Onye ka ị na-ajust? Ọwụ nke nwa bụ the just. The life is you. You are the universe. Ọwụ nke nwa bụ the world ka a na-ekwu okwu. What you see is a reflection of spirit moving. That is why like mind attract like mind. Because yes, once you are good, you attract good people. Once you are bad, you attract bad people. Eji wee sị gị na energy recognizes themselves through vibration, not through appearance. So everything is about reflection of your emotion. Ọ ihe na-afụgasị, pump and play. So nwere ọdụrọ too much, na ọ bụ ka anyị ghọta ya. Ọ bụrụ magbanu, once you are lower in nature, in behavior, always you will like resistance. You will like to resist so many things. That's all you can have ego. Number one, Godi, are you ready to reject your family ideology? Ị gaghị ekwe. Bikos Igbo will save the one, the choose one, separated one, the builders, ndị wepụtara onwe ha from society. That's why Igbo ji wee bụrụ non-verbal language. Their communication is based on rituals and symbols. Ndị mmadụ amụrụ why? Bikos all the choosing people, ndị wepụtara onwe ha, separated themselves and believe in cosmic knowledge. The cosmic knowledge. So the knowledge of Igbo is cosmically. So mgbe ọ bụla ị na-efollow all this ideology, ịbago n'ezigbo akụkụ. Nna gị kpọ gị jụọ ụka, ị bụrụ onye ụka. Nna gị na-eme nke a, ị na-eme ihe nna gị na-eme. I check gị na obeyzi from astrology, no, then happen ya. Once nna gị kụziere gị ihe, ọ bụrụ elemental nature, ị fụ ya na nature, ọ dịrị ya, nwanne hapụ ya. Chọọ ya na nature, ọ bụrụ na ị fụ ya na nature, isi ya nna papa. Ọwọkụrọ. Mama, ọwọkụrọ. Society, ọwọkụrọ. As long as na ọ dịrọ in nature, na ọ bụrụ ụzọ dị mgba. Check ihe ụzọ dị mgba, ụzọ dị mgba. Because anyị nọ na animal nature, ebe a, once the sun enter here, the sun solidify. Owe a new generation, ị nwere right here to recreate yourself. The world is recreation because of fault. Oya bụ number 4. So you have the chances. E nyere gị fire, nye gị water, and nye gị air. These three things ka ị ga-eji wee recreate yourself. Every elemental material you can recreate them with these three things. So anyị ga-arụnwu ụlọ, rụọ moto, rụọ plane, rụọ ihe. As long as na ordinary is life, nwanne, we can do that. Pọtụ. Ọ na ya ebugodo ụzọ wee clear our place, nwanne, ọkwa ndị ahụ ị na-achọ ịzọ, ha ga-abịa igbu gị, they will come and kill you because vampire amarakwa onye nwụrụ ụzọ akwa ya na-atụ. Ọsọkwa ya bịa ebe a 100 million years, he don't know because ignorant is a disease. Ọsị ya gaa n'oke, ọ chọrọ ịma. Ọsị ya gaa na ngwere, ọ chọrọ ịma. So because he don't know, ignorant is a fool, he don't know what he, ọ mara ihe ọ na-eme. That is why you must tell them, because before ị mara ihe na-eme, already na n'ọgụ. A ga-abịa di a sị na ọha nwada egbu mmadụ, ebe ndị niile na-anwụ na vileji ọha nwada egbu ha, abịa di ya tụtụrụ ihe niile mmadụ ji ego wee bịa ụdụọ kwụsaa ya. Imobeghị bifo, ndị Igbo na-ajụ, ị nwere ike ị na-aga na Igbo na-asị holan holan holan, nwanne akụtu one ya o, bifo a jụọ kere ihe o zuru, eti ị ga-eta ya n'onu. Ụnụ amabeghị, ịnụbeghị ya, bifo a na-asị kedu ihe o zuru, ama ị ga-eta ya. Onye nwa na-asị, ọ bụrụ na ikwughe destiny, very soon anyị na-aga na FM na bai, ịghọta. So that ka ndị be anyị mara bifo anyị a na-eme ihe. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya nwanne, ikwuru okwu ọdịnala aha ruo saịdị bonu, mpụ unu kpara gị aka, ọ ndị vileji unu kpara gị aka, ha amapụ gị n'iwu, amapụ gị n'ezigbo iwu. Mana a na-ekwu ya otu ọ dị ndeba, ndeba ya aghọtara ihe a na-akụ. Mana everything na dry easy, everything is common. A common man always see everything common. Ha anaghị eche. That is why in business, in commerce, enweghị ihe a na-akpọ demand and supply. Before you build a business, you get make sure you produce a consumer plan first. You must have a consumer plan before business. So everything is commerce. Now, all na everything is commerce, that means we must program the mind of the people before we start executing our plans. Simple as ABC. Mana ndeba anyị gaa nna kemgbe si na-ebido ihe nwa, kemgbe sa na-ebido isi, because ihe o ji ekwu datịn bụta inside his mind, ọma ha na enwere ị ga-ebu ụzọ wee mee consumer plan before you start business. That's why o ji ebe obido ahịa ego ya agwụ. Ke ndị ya ego dị tin, o ji ebute ahịa from China, ọ were ya gaa na idu mota. Nna anyị nwere m rechaebe light, enwe ndị maga azụnụ. O bute ahịa from Europe, ọ batara o jee ladikpọ, ọ sị na ebutere m njiri moto, enwe ndị ga azụnụ. Njiri moto ahụ ga na ebe a mmiri magidi ya, a na-ekwe gị ude na-ekwu ozu, nwee ike ịsị gị na ọ bụrụ na ị ga-ede ha niile 100,000 biko bute. Ị ga na ozi na Naijiria dị ego iji bata agwụ, even ticket gị nachi ime expire. Tiketi gị eme spile ebe ahụ, enweghị gaa hafụ ego ị ga-eji abata. Yes! Mana ọ bụrụ na ị gara na idumọta cheke ihe na-aga ahịa ma ọ na ladikpọ, cheke ihe ndị mmadụ chọrọ achọ, ihe nwere, ihe ndị mmadụ na-enwere, mara price, mara ihe niile, ije bute nke ahụ ndị mmadụ chọrọ, bịa ozugbo ibu ya na-abịa, ndị mmadụ egogoro ya. Ọ bụ ihe nọkọta nnọọ ije China, ihe ọ bụla ịfụrụ ịzụọ. No, you must create consumer plan before you start business. That is the pure science of commerce. So until the mind of the people changes, na enwe ihe anyị na-ejeke rụrụ. The highest thing I nwere ike rụrụ now with that heritage center, where people can come for quiz, where people can come for to eat, riju afọ, watch ya everything. Our cultural celebrations, until the mind changes, I can't implement anything because ndị nkịtị, iwepụta ha na the plan of the cultural celebration now. The next thing ị ga-eme before you know yourself, ndị mmadụ ebu ga-eselebrate ya. Enweghị ike ọ wụ next week gị ga-eselebrate that thing. This week, ịfụ ndị ọzọ na-eselebrate that thing ị chọrọ iselebrate because na iwepụtara public, ịfụ ya onye ọzọ ebu ga-eselebrate be. So until those minds of ndị nkịtị are programmed, enweghị ihe ọ bụla ị ga-eme nwere isi. Isi na-asị traa ikwugharị ya pịa na WhatsApp, Facebook a, the next day somebody will start doing it in Igbo land. ana m akwụ agwa George can do your own research, je check ye na. So all ihe na-akpa unstable mind. The unstable mind is dangerous. Why would it stop evil? Source of evil is unstable mind. Ndị Igbo kpọrọ ya isi. That is why the seven is the thunder that break the yoke of the sea to enter the eight. Asato. The six is the beast. The seven is the thunder. The eight is the house. Because all when he break the thunder, there will be no light at eight. No. Ị ga-asụ ya n'ikwe, ịsụsụ ya n'ikwe, ọ baa n'ekwe, maka na ekweghị ekwe na ekwe na ute ekwere. Ụmụ Ibe, asị m ka ọ dịrụ na mma.